Skipjack and this.
Oh, na, na, na. Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Ziwanga undivetse chela makuto maso aku onetsetse parizo goma moyo uno ndisambili zambili ndizachabi osamatengeka ndikudziwa ukakhela umagaike umatifosa kodi sobastande wanga yekha kapena pale wina yemwe amacheza naye ofana naiseli zambili sindikamba ndingofuna kuti kuti khalo limba ntima mwaiwe mulizo seba libanga kubose ndine wako wako usarizo kawana umanipira po iweyo umagwana Vika kufuna kuri kwetsa kumaritsa yuma beseritsa kwedeseka olo mutari zonde yiferitsa ubase dilebe nazo nchito olo mutsika mbankani dinatata magani zanuzo no space zomwe timapanga balibanga zivetse feyo timafana sawile zimakwana mtetika yenta wili antulozilana yizize zeni zemi sezonamizana balibe zotile peletsano belikana yiwendi wanga wanga zanga zosenda kubatsa
Ninakonda iwe usamagaike nso.